BusyMidundo.com.
Shamboye. Shishi.
My boy.
Some B on the beat.
Unaimifika ise Zesko chichwa zimekata ise Weekend Hakuna mateso atai Mamu ni vipi mwake mwake Tumetoka mbali kitambo ise Tumetoka mbali kitambo ise kitambo ise Tumetoka mbali kitambo Enzi tuko chini uko koko Sula mbubu za utototo Le weekend ni muto Nipe ni tunia maukoto Stressi Kwa heli Stressi Zaiteni, stesi, yala
Nimetoka mbali, hapa lipo leo na enjoy Mili mama bonde, nilopita wewe utogoi Wivu ndo na wasumbu, noja kumbaya mizo nazo stawa umbu
Kama opi, kipolo misomba ndo msosi Kumiu kubibi kupupile pi Kumiu kubibi kupupile pi Tumi aso 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 san Kama ni jasho limetoka san Bulugumishe usiku mchan ni ache ban bulnipe ni jipepepe Moja mbili ni jigonginge Nipotoka ni maseke Acha ni magizo penene stresi
kwa heli
Stresi
Oviva
Stressy,
Zaiteni
Stressy, Yala
Nimetoka mbali Hapa lipo leo na enjoy Mili mama bonde Nilopita wewe utoboy Wivu ndo na wasumbu Loja kumbaya mizo nazo stawa umbu
BusyMidundo.com.